jina la Yesu. Pepo toka.
What a personal honor, it's an honor, your honor, unaona. I ain't guilty, see, hakuna aliyeniona. Nilipoenda kisimani kuchota maji, kisha kurudi skani, nakuta vagi. Mara ndoo imeibiwa, pap pap, mtu kafiwa. Kama hater, ikabidi tupeperushe njiwa. Rudi kuchota maji, homo, unasubiriwa. Real quick, run back kwenye kisima cha Msamaria. Ni kama shule, mtakuja tu. Musa na Maria, oops. Neema mistari sio kauka. Vema, ndoo ikimwagwa hapa na hapa ujaza kibaba. Kila siku maisha na kabili na bado sio baba. Waliokuwa karibu nami mwapoteza. Wanzita Vero, Melo, Langa, Sam, Soday, Pablo, Beggy. Simply won't get it, bila ya mkali mani. So let's take it back to basic. Start to shout and conquer, kisimani.